galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s. waa maalin khamiisa bisha mayna ay tahay sanadka 2024, magacaguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn: ra-iisul wasaaraha oo dadka Australia ka ballan qaadaya in gacanta birta ee lagu qabanayo waxyaalaha haweenka looga soo horjeedo ee online-ka lagu faafiyo aysan waxyeelo u geysanayn xorriyadda qowlka dadka. ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in qorshaha dowladdu ay ku doonayso inay gacan bira ku qabato waxyaalaha haweenka ka dhanka ee online-ka lagu faafiyo si loo yareeyo rabshada ka dhanka haweenka aysan xadidi doonin ama waxyeelo u geysan doonin xorriyadda qowlka dadka. hogaamiyeyaasha dowladda federaalka iyo kuwa gobollada ayaa ku heshiiyey barnaamij horudhac oo lagu hubinayo da'da dadka online-ka galaya si looga joojiyo, ayaa la yiri, caruurtu inay helaan ama daawadaan waxyaalo dhaawac u geysan kara oo online-ka ay ka daawadaan sida sawirada ama muuqaalada qaaqaawan oo kale. arrintan ayaa timid kadib shir degdeg ah oo golaha qaranka oo ka kooban federaalka iyo gobolladu ay yeesheen shalay, taasoo looga hadlayay rabshooyinka ka dhanka haweenka oo ku soo badanaya dalka Australia. isla wararkaas ayaanu ku jirnaayay rabshada ka dhanka haweenka, Labour-ka ayaa sheegay shalayto bisha kowda ahayd inay wax ka qabanayaan rabshooyinkaasi jinsiga ka dhanka oo waddanka hadda dhibaato ballaaran ku haya. wixii shalay ay ku dhawaaqeenna ay hal qayb uun ka tahay arrimaha la doonayo in arrintan wax looga qabto. tan ayaa daba socotay kadib markay golaha qaranku shir degdeg ah yeesheen, kuwaas oo ka koobnaa madaxda gobollada iyo kuwa federaalka, halkaasoo dowladda federaalka ay ku soo bandhigtay sanduuq lacageed oo gaaraya $925 million oo dollar oo $5,000 haweentii kasoo cararaysa rabshada la siinayo haddii xaalad noocaasa ay soo wajahdo. Jeremiah Manila ayaa loo doortay, ayaa la yiri, inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee jasiiradda Solomon Islands. Mr Manila ayaa ka adkaaday hogaamiyihii mucaaradka hore Matthew Weil iyagoo kala helay 31-18 cod. tan ayaa soo afjaraysa hoggaankii ama maamulkii Manasseh Sogavare oo markaas isagu ku dhawaaqay inuusan tartanka ka qayb geli doonin mar uu qabtay shir jaraa'id doorashada kadib 7 bilowgiisii. dibadbaxyo rabshada wata ayaa ka dhex dilaacay kooxaha u ololeeya Falastiiniinta iyo kuwa u ololeynaya Israa'iil, tan oo ka dhacday jaamacadda California ee magaalada Los Angeles. dibadbaxyada ardada ayaa ku fiday jaamacadaha badan oo dalka Mareykanka oo dhan ku yaala maalmihii u dambeeyey, iyadoo dadka dibadbaxyadaasi ka qayb galaya ay qeexayeen sida ay uga soo horjeedaan dagaalka Israa'iil ee Gaza. siyaasi hore oo Australiana Bob Carr ayaa sheegay inuu doonayo inuu dacwad ku soo ogo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka New Zealand kadib hadal uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku ka sheegay sida Mr Carr uu ugu dhow yahay dalka China. isagoo la hadlaya radio New Zealand, Mr Peters, waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka New Zealand, ayaa Mr Carr waxa uu ku tilmaamay inuusan ahayn wax kale oo aan ka ahayn wax China ay ku shaqaysato ama puppet wax la yiraahdo. hawada maanta magaalada Melbourne waa qayb ahaan 7-17 degree, Sydneyna waa roobab iyo 22 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.